ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wese katwa kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Muri neza jute mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Repubulika Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi aherutse kugena abategetsi ba gisirikare mabanga ya Buramatari mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru. Intumbero nyamukuru nk'uko bitangazwa ni ukugarukana umutekano muri izo ntara zasindikajwe n'ibibazo by'umutekano muke. Buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru ni General Luboya Kashama ava mu ntara Kasai. Buramatari w'intara ya Ituri nawe ni General Constant Dima Kongba. Izo ntara uko ari zibiri zimaze imyaka itari mike ziri mu ruhagarara naho mu bwicanyi buterwa ahanini n'imirwi yitwaje ibigwanisho yahatse indaro. Abanyagihugu baho bama bakubaguye kandi bakicwa. Mu ndwi iheze, umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, Tarcisse Kasongo Muima, yaratangaje ko Perezida Tshisekedi yafashe ingingo zo gushyira izo ntara mu bihe byo gucungira umutekano mu buryo budasanzwe bizomara ikiringo cy'iminsi 30. Mbega izo ngingo zose zizotuma umutekano ugaruka muri izo ntara zimaze imyaka itari mike zihanzwe n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imirwi myinshi itwaje ibigwanisho ihacumbitse. Mu kiganiro musaga cy'umunsi twatumye bamwe mu Banyekongo bavuka muri izo ntara kugira ngo batubwire ukuntu babona izo ngingo na kizero bafise ku basirikare bagiye kurongora izo ntara. Turi kumwe na Dr Salomo Baravuga, umuganga akorera mu gihugu cy'Uswisa. Turi kumwe kandi na Professor Emmanuel Sekioba yigisha muri kaminuza West Los Angeles College muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na Godechi Haguma yanonosoye ivyerekeye amategeko kandi haranira agateka kazi na muntu. Godechi Haguma aba mu gisagara ca Phoenix muri leta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero dutangure kuri Dr Salomo Baravuga. Umunyekongo azi cyane rwose iyo ntara ya Ituri na Kivu. Nashaka umubwire icyo mutubwiye kuri iyo ngingo ya Perezida Felix Tshisekedi yo kumurika abategetsi ba gisirikare mu ntumbero yo kugarukana umutekano muri iyo ntara. Iyo ngingo ku bwanyu izotuma iyo ntara itekana ikagarukamo umutekano?
Murakoze bwana Frederic. Ndagira ngo nongere nshimire Ijwi rya Amerika uburyo mukomeza kuduha urubuga kugira ngo twumvikanishe ikibazo n'agahinda byugurije abaturage muri kariya karere. Mu by'ukuri icyemezo umukuru w'igihugu wa Congo yafashe ni icyo gushimwa, ni icyo guterwa inkunga, abantu bose bakabihagurukira kandi tukabyumva. Ariko byagomba kuba byarakozwe kuva kera. Ntawamurenganya ko ntabwo ari wari uri ku butegetsi imyaka yose ishize, ntabwo ari wari ku butegetsi. Abari ku butegetsi bagomba kuba barabikoze ikibazo cy'umutekano muke kikaba cyararangiye. Ubu rero gushyira abategetsi ba gisirikare kumva ibyo ni byiza cyane, kubera yuko muri iki gihe abasivile bagiye bara abasirikare baragendaga bakabavugiramo, ntamenye uko byagenze kugira ngo igihugu kirinde bikigera hariya. Niyo mpamvu tuvuga tuti kuba barashyizeho abasirikare nibyo, ariko ntabwo bihagije. Nanone hagomba kugenda bakavugurura igisirikare igipolisi n'inzego z'umutekano zose z'igihugu kugira ngo uwo mutekano tushimangire ujye mu mibereho no mu myumvire ya buri muturage ya buri munyekongo haba muri Kimwe y'Amajyaruguru haba muri Ituri muri Kivu y'Amajyepfo no muri Katanga dore ko umutekano muke wabaye n'umuco karande mu gihugu cyose
ariko hari abashaka kwiyumvira ko abatetsi ba gisirikare atacu bazoshika ko kuko muri rya ntara bavuga ko ingwano cyane cyane hagati y'abanyagihugu reka hariho n'imirwi myinshi itwaje ingwanisho iyo ngwano ni umutekano muke bibaze igihe kirekire kandi hari n'ingingo zafashwe zitari nke zo kubika abasirikare mpuzamakungu muri iyo ntara ariko ntacyo byigeze bishika ko abo bantu mwebwe mubabwiriye
mu by'ukuri ikibazo aho kiri ubundi mbyumva ngiye ubwo ikibazo aho kiri ntabwo ari ugufata abasirikare b'ibihugu byinshi cyane banyuranye kugira umuntu abarundanye mu karere hose ariko gishobora kuzana umutekano oya icya mbere ni ukubanza igisirikare cya Kongo ubwacyo kikivugurura abakongomani bakumva ko umutekano bazawiyubakira ko ntacyo bizatugezaho kujya tugiye tugacungira ku bandi kugira ngo tubone umutekano wacu ntabwo tutawubona uturutse ku bandi umutekano twebwe ubwacu tugomba kuwubaka icyo ni icya mbere icya kabiri rero ni uko abo basirikare mpuzamakungu bahora baza mu misiko yamaze imyaka myinshi irenga 20 ntacyo bagezeho nkeka yuko hagomba gutoranywa abantu bagomba gutoranya bakamenya abanza abari bo ntidupfe gufata abantu bose babonetse abari bo ngo baje kuduha amahoro kandi ntabwo dushobora kubona njyewe niko mbona icyo kibazo nkaba numva yuko kugeza ubu uburyo ikibazo kigomba kubonerwa umuti ni uko hajyaho ikintu cyo kubwira buri mukongomani wese aba ari akumva ko ari ingabo y'igihugu nibyo kugira abantu bibwira yuko abasirikare bonyine ari bo bashinzwe umutekano bashobora kugarura mu gihugu ibyo ntabwo ari byo ibintu byo kwibwira ko abasirikare baturutse hanze bazajya baza bakaduha umutekano nta gihugu cyubaka ikindi ni nk'uko nta rugo rujya mu Burundi
yego muva muri iryo ntara murahazi cyane rwose ku bwanyu abanyagihugu b'izo ntara zibiri nibaza ko babyakiriye
abaturage kugeza ubu babyakira neza gusa nyine icyo tugomba kwirinda ni uko hari abantu bakunda rwaserera nk'abantu babikiriyemo cyane bagize umutekano mu cy'ubucuruzi bwabo bavana mu bukungu babagenda bakagenda bayobya abaturage bababwira ngo muramenye ibibazo bine bigiye kugenda gutya na gutya abasirikare baje gutegeka demokarasi iragiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu buragiye kandi n'ubundi busanzwe nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bwaho muri ziriya ntara kubera yuko abantu bahora bapfa uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'abantu batariho bw'inkumbi ntabwo ari uburenganzira n'ubwo burenganzira tugomba kubona ari uko turi bazima atari uko twapfuye ibyo rero ngiye numva yuko umutegetsi uwo ari we wese yaba burugumesitire yaba umwami dore ko twebwe muri Kongo tugira abami benshi yaba umupolisi yaba umusirikare umuntu uwo ari we wese uzagenda agahaguruka akaba ngo abaturage muramenye nta mutekano babazaniye umuntu agomba kubihanirwa rega iyo igihugu cyatewe nta kundi agomba kujyaho amategeko adasanzwe turi mu gihe kidasanzwe ni igihe cy'intambara intambara irarwanwa kandi iyo abantu bari kurwana intambara nta bintu by'imikino biba birimo abantu bose bagomba kubahiriza amategeko agiyeho uyarenze akabihanirwa nkeka yuko ibyo bintu bya desordre buri muntu wese ugenda akumva ko ashobora kuvuga ibigambo bitameshe abanye abantu bagenda boshya abaturage bagateranya abantu bazana amacakubiri bazana ivangura ry'amoko ivangura ry'uturere ibyo bintu bigomba guhanwa kandi bigacibwa igihugu kikaba kizima abantu bakajya bagenda bakabana neza kuko ntawe ari igihugu cyonyine cyagize ibibazo by'intambara kugeza ubu murabizi ko mu Rwanda muri 1994 bagize ikibazo cy'itsembatsemba abantu barahunga bageze no hino ariko ngo abanyarwanda bishyize hamwe umutekano wabo barawubonye ubundi bahuye n'ibibazo kuva muri za 70 kugeza muri iki gihe umutekano wabaye muke ariko abarundi bashyizeho igisirikare kugeza ubu igisirikare cy'u Burundi gishobora guhashya imirwi yose yinjiye mu gihugu bakabona umutekano ku buryo bohereza n'abasirikare mu bindi bihugu kujya gutanga umutekano ntabwo n'ubu ntabwo byatunaniye natwe tugomba kumera nk'ibihugu duturanye natwe tukagira umutekano kandi tukawiyubakira
ku bwanyu ikintu cyangwa ibintu abo baramatari bashasha ba gisirikare ikintu abo bategetsi ba gisirikare bakora kugira ngo umutekano ugaruke mu buryo bwihutirwa muri izo ntara eka no muri iyo ntara yose ni nk'ibi
icya mbere yewe niko mbyumva icya mbere kigomba gukorwa hagomba kujyaho icyo bita odite agomba kujyaho audit abantu bakamenya ibyabaye zireza operations zabaye mbere za sokola icyatumye abantu batabasha gutsinda iriya mirwi yigomeka ku butegetsi ibyo bintu bikamenyekana aho amakosa yaturutse kandi abayakoze akabihanirwa icyo ni icyamenwa urugero rwa mbere ntabwo umuntu ashobora kugira ngo avuge ngo arakora ibintu akomereje ku byabaye bitigeze bitanga igisubizo none ni ngombwa yuko habaho audit abantu bagomba kujyaho ikintu kigenzurwa rwose bakaperereza bakamenya icyatumye ibyo bintu bitagenda neza n'ababigizemo uruhare rwose uwo yaba ari we wese akabihanirwa icyo ni icya mbere icya kabiri ibyo byarangira hagomba kujyaho ikintu cya mobilisation generale abaturage bose bagahaguruka bakavuga bati aho bukera buri wese ni ingabo y'igihugu agomba kugenda akareba hari amakosa ukoze ikosa ariko ntibize kuba nanone nka cya kindi abantu bavuga ngo ni denation ibintu byo kugenda upfa kurega umuntu nta gihamya ntaki uko icyo gihe iyo habugiye amategeko adasanzwe abantu benshi bashobora kubipfiramo barengana icyo gihe inzirakarengane ntabwo zigomba kugwira muri iki gihe ariko buri muntu wese agomba kugenda akabireba na bariya basirikare bambura amatare bariya bajenero bakagenda rwose bakabihagurukira nta bintu byo kurekerera ibintu umusirikare ugenda hageze akambura umuturage akamuhohotera bakabireka akambura umuturage ihene ye bakabireka ibyo bintu bigomba kuvaho umuturage afite uburenganzira bwo kubaho neza umusirikare afite uburenganzira bwo kubaho neza bose ni abavandimwe n'abana b'igihugu bagomba kubana neza nk'abavandimwe nta bintu by'ubwicanyi byano ugomba kugenda wumva yuko barusha abantu uburenganzira kubera ko bikoreye imbunda
hari abavuga ko iri kibazo nyamukuru mu buseko bwa Congo ari imirwi yitwaje ibirwanisho eka hamwe n'abasirikare bava mu bihugu bibanye icyo kibazo abasirikare bibaza ko bazogitabira umuti wute
mu by'ukuri twabibonye muri mu 2012 igihe umuryango w'abibumbye woherezaga ya brigade intervention ya MONUSCO bavuga yuko bagiye kurwanya M23 wa murwi wari wigometse ku butegetsi nyuma y'amatora yari yononwe cyane hano mu gihugu hano bagafata ubutegetsi bamaze guhindura itegeko rigenga amatora kandi amatora akagenda nabi bakicana abantu muri icyo gihe icyo gihe rero hari abantu bigometse ku gihugu bamaze kwigomeka bavuga bati twe byo ntabwo tubyemera icyo byazanye ibibazo bikomeye umuryango w'abibumbye ushyiraho brigade intervention bohereje nk'abasirikari bo muri sidafu bo muri afurika y'epfo yo muri malawi na tanzania baraza baje kurwanya uwo mutwe wa M23 abo bantu baje rero mu by'ukuri ntabwo ari M23 gusa bagomba kurwanya bagombaga no kurwanya iriya mirwi yose igomeka ku butegetsi ari abamayimayi ari imirwi y'ibihugu bituruka imirwi igomeka ku bihugu duturanye abo bose bagombaga kubarwanya ariko turibuka yuko ubutegetsi bwari icyo gihe baravuze ngo nta wundi murwi uriho ngo usibye M23 ntibagire icyo bakora no kugira ngo babuze iyo brigade intervention yo gukora akazi baragenda ahubwo bashyiramo bambura amatari babi cyane bavugwaho ibintu by'ubwicanyi n'ubujura n'ubugizi bwa nabi bukabije cyane muri za raporo z'umuryango w'abibumbye ibi bintu rero byatumye abo bantu bose bamera nk'aho babonye ikintu cyo nakwita soft conduit pasiporo yo gukomeza gukora amafuti ariko ntibigere bakurikirana icyo kintu rero cyo kudakurikirana abantu bakora amafuti kiri mu bibazo bikomeye byatumye mbese umutekano muri Congo buri muntu wese ajya agenda akavuga ati iyo mfite mburamatari uri inyuma yanjye akama amafaranga akama n'ibikoresho yanjye nagakora ibyo ashaka nta n'umuntu ushobora kumvura ibyo bintu rero bariya abantu mu by'ukuri kugira ngo viza yarangire iyo mirwi izarangire kuko turibuka ko hari bagiye guhagurukira FDLR iyo brigade bari bavuze yuko bagiye kuyikora ariko ubutegetsi buvuga yuko ngo FDLR ntabari bakiriho ngo hari hasigaye abantu 150 ntabwo numva ukuntu abantu 150 kugeza ubu rero bakomeje kujya batera ibibazo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru cyo kurumva yuko hari n'ubushake bw'ubutegetsi bwari buriho butigeze bushaka kuzana umutekano ngeraho rero yuko abamayimayi nabo icyo gihe abenshi baritanze baravuga bati duhagarika imirwano tuyobotse ubutegetsi ariko mu kubafata icyo gihe habuzeho ya porogaramu bita DDR demobilisation desarmement et réinsertion donc iyo porogaramu nayo bakoze barabafashe bakajya babajyana ahantu kure cyane y'iwabo iyo bakomoka bagerayo bakicwa n'inzara abatishwe n'inzara bakazira indwara abandi baracika bajya mu gihuru barongera bafata imbunda kubera ubushake bw'ubutegetsi rero nuko kugira ngo icyo ikibazo kirangiye hagomba kubaho yo DDR ni ngombwa cyane n'ibyo Burundi bakoze n'ibyo mu Rwanda bakoze kandi bageze ku bisubizo bigaragara kandi numva tudakeneye no kujya gushakisha hanze dufite ingero ku mipaka yacu twari dukwiye kureba ibyatumye ibihugu dutoranye bigira umutekano natwe tukabikoresha
hari abakurikirana ijya ntara bavuga ko ikibazo cy'indyane ziri mu banyagihugu kidashobora gutorerwa inyishu n'ingingo za gisirikare ahubwo hakwiye kuba ubundi buryo bwo kuraba ukuntu abanyagihugu kumvikana muri azi ko hariho amoko menshi adacana waka abo bantu mwebwe mwabwire iki
ibyo nabyo nkeka yuko birumvikana ko igisirikare ntabwo umuntu yagenda ngo niba umuntu afite amacakubiri mu mutwe we akumva yuko ariba Frederic ati Frederic ni muremure Salomon ni mugufi abantu ntabwo ari bamwe akumva ko agomba kuduteranya kubera ko tutareshya cyangwa ko runaka afite izuru rero undi afite izuru rigufi ibyo bintu rero muri Congo byaje byabaye nk'umuco niko abantu basigaye babikoresha n'abategetsi bamwe ntibatinye kujya kuri radio cyangwa kuri televiziyo bakajya kuvuga kandi amategeko ntabibahagira birumvikana ko rero igisirikare kitazaba gihagije amategeko agomba gukurikizwa kuko muri Congo amategeko ahanivangura arahari ubundi amategeko ariho ariko ntajya yakurikizwa na rimwe kuva muri 60 amategeko abaho ariko ntibajya bayakurikiza none abacamanza nabo bagomba kugenda akazi kabo bakagakora bakajya bakora icyo bita mu gifaransa depose en flagrance donc umuntu yaba avuze akantu ntibategereze uko avuze rya jambo bakarimufatira ako kanya urubanza rwe ntirumare imyaka ntatanye na ruswa ahubwo ako kanya bagahita bamukatira igihano akagihabwa ku buryo bugaragara nabo hagomba kubaho ikibazo cy'ubutabera justice ikagikora akazi kacyo mu kurwanya ivangura ry'amoko n'amacakubiri mu gaturage igisita kabiri hagomba kujyaho imishinga ihuza abaturage bose nta kuntu umuntu yajya agenda ngo afate umushinga ugire umushinga w'ubwoko ugire umushinga w'akarere ngo abandi babe bari kwicwa n'inzara yumva yuko bazagenda bagaceceka ku buryo Jacques Chirac le président français n'avuga ngo demokarasi mbere na mbere ni igifu cy'umuntu la demokarasi c'est avant tout l'estomac abantu bakomeze kwicwa n'inzara bakavuga ati buriya bwoko bari mu butegetsi bafite byose twebwe ntabwo turi mu butegetsi ntacyo dufite baragenda bagakoresha umuntu bagira ngo nibo bari bubonera amakiriro niyo bamenye yuko bari kwicukurira imva bari bubashyinguremo icyo gihe rero ugiye numva yuko imbunda yego kugenda c'est la force de dissuasion par contre il faut se dissuader tugomba guhashya icyo kibazo cy'igifu nacyo cy'abaturage kiba cyaratereranywe abantu bagapfa nk'amasazi nta bitaro ntaki ibyo byose bigomba kugerageza kubonerwa umuti ni ukuvuga yuko igisirikare ni ukugiherekeza kandi byose gahujya no mu gisirikare babikora kuko igisirikare kirimo byose igisirikare kirimo ibitaro igisirikare kirimo imishinga yo kuzanira abantu amazi umuriro byose biri mu gisirikare igisirikare gikoze neza cyasubiza ibibazo byinshi mu gihugu
mu minsi iheze abanyagihugu bo mu buseruko bwa Congo ari imyiyerekano yo kwiyamiriza inteko mvamahanga ziri muri iyo ntara iyo ngingo cyangwa iyo nyifato y'abanyagihugu mwayakiriye gute mwe
nabyo by'abaturage n'abana cyane cyane b'abasore bagiye bahaguruka bavuga yuko ngo badashaka yuko iriya nteko MONUSCO ikomeza kuguma mu gihugu kuko babirukana bo ibyo ni ibintu byatangiye kuva kera muri za 2000 ndakeka na 3 niba atari na 4 MONUSCO kimara no kugira yari kitwa MONUC icyo gihe bitewe nuko byari byatangiye kugaragara yuko bamwe muri abasirikare bagenda bagakora n'imitwe yigomeka ku butegetsi bagafatanya gusahura bakajya mu bintu by'ubucuruzi no muri ibyo bintu kandi haje kubonekamo muri abasirikare hari abagendaga bakajya bafata abagore ku ngufu bakambura n'abaturage ibintu byabo haje no kuza ikindi kibazo cy'uko muri abo bantu hari abazana ibintu by'amadini y'iwabo basanganywe bagashaka kuyacengeza mu baturage ariko harimo ikintu cya extremisme ku buryo hari n'abantu badatinya kuvuga yuko ibintu by'iterabwoba rituruka ku matorero amwe n'amwe nk'ikisilamu bavuga yuko ngo yaba yaratewe na bamwe muri abasirikare baje bakajya bazana amadini y'iwabo ibyo rero bituma abaturage benshi badasobanukiwe bimwe na bimwe cyangwa bamwe babisobanukiwe ariko bakabeshya abandi babakurura noneho byakubitiraho yuko hari n'abantu benshi bagiye bapfa kandi bagiye kwitabaza MONUSCO ntibatabare kubera ko aba MONUSCO bavuga bati abakongomani n'abatihaye umutekano wabo ntabwo ari byo byatuzanya donc icyo gihe rero bariya abana nkeka yuko nibabona igihugu abagitegeka bagifashe koko ntibongere kujya bitabaza MONUSCO icyo gihe nkeka yuko ibibazo byoroshye kubirangiza biya ntabwo bizamara iki
hari n'amakuru atangaza bavuga ko bimwe mu bintu bikomeye bituma haba umutekano muke mu ntara mu Seko bwa Kongo ari uko ijya ntara yuzemo ubutunzi ntangere munsi y'ubutaka aho mwebwe bavuga ko
murakoze bwana Frederic nibuka koko twigeze kugira ikiganiro na Professeur Ninde harya w'Umurundi kuvuga ari kwibanda ku
Paul Nkunzimana
kwibanda ku butunzi cyane Paul Nkunzimana yari kwibanda ku butunzi cyane ku butunzi ariko ngiye nkeka yuko ibyo bintu by'ubutunzi abantu bakomeza kugira ukwitwaza rwose kugira ngo bajye kujya gukitagira umutekano nkeka yuko Kongo atari icyo gihugu cyonyine ku isi gifite ubutunzi munsi y'ubu hari za petrole tugiye muri za Qatar ni desert ariko bafite gaze nyinshi cyane nagahubukanga n'urwara ko Qatar ubu ngubu se igenda ishaka kuzamuka ikaba igihugu gikomeye cyane si kandi bafite iyo gaze kuki bo bitigeze bibaviramo indwara yo kwicana y'ibivangura ry'amoko bakabubaka iyo tugiye muri biriya bihugu nka za Arabie Saoudite n'ubutayu ariko barubaka ibihugu byabo bihubatse baragenda bakajya kubwira abaganga baturutse iburayi bakajya kubakorera bakabahemba kubera ko bahemba kurusha uko bahembwa mu iburayi iwabo njye nkeka yuko rwose ibintu by'ubukungu ntabwo ari ubumuga ubukungu bwacu ntabwo ari ubumuga kandi kuba abantu bakomeza kuvunga ubukungu nibwo butuma tutekana ibyo ni ukumugaza igihugu rwose no kumugaza imitwe y'abantu abantu bakajya bumva ngo basi turazira ubutunzi abantu bakajya bahora bumva yuko ari ba victime akomane ntabwo ari ba victime ntabwo tugomba gukora uko dushoboye ikibazo cyacu tukakibonera umuti ubu bukungu niba hari ababukeneye hakagira amategeko yo kuza umuntu uje gushaka gukoresha ibyo dufite mu butaka kandi niba ari zahabu niba ari diyama akagenda amategeko akamwemerera akazana agashora imari agakora agashyiraho agaha abantu imirimo abantu bakamererwa neza ntawigeze banga ko diyama ya Kongo ikoreshwa ntawigeze banga yuko iraniyumu ya Kongo ikoreshwa gusa nyine nuko ushaka abategetsi kuva mu gihe cya Mobutu baragenda ubukungu ntibagukoresha uko bukwiye gukorwa gukoreshwa baragenda bakumvikana nanone za entreprise internationale ziza zikajya zitanga ruswa bose ugasanga niba ruswa mvuga ngo pouke corruption yiye ifuye corruption ya corrompi ruswa hagomba uyitanga n'uyike icyo gihe rero ikibazo cya ruswa iwacu gifite imitwe ibiri hari umutwe w'abayirya n'abayihaka n'abayitanga kigere n'ibyo bigomba kubonera umuti bo tugashimira umukuru w'igihugu cya Kongo uburyo ari kugaragaza ubushake bwo kurwanya ruswa icyo umuntu agomba kubivuga ari kuyirwanya uko ashoboye birumvikana yuko ntaramara igihe kirekire ari mu gihugu w'abandi yiberaga hanze mu Bubiligi nkatwe twese ariko ari gukora akazi biragaragara ko afite ubushake ni ukumushyigikira tukamutera inkunga uko bishobotse buri wese aho ari namwe abanyamakuru mukadutera inkunga kuko ni urugamba rwa twese tukareba uburyo ruswa ivaho ruswa yamara kuvaho abaturage bakabona imirimo bakagerageza kubaho nk'abantu be gukomeza kubaho nk'inyamaswa iyi ni ko mbibona
Dr. Salomo baravuga murakoze cyane rwose ndazi ko mu kanya mufise inama zikomeye akanya mu mufise gato cyane rwose ikiganiro rero turakibandanya n'abandi banyekongo turi kumwe ngaha baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murakoze cyane rwose mugire umunsi mwiza
murakoze bwana Frederic murakoze cyane merci kuko murakoze ijwi rya Amerika kandi mukomeze mutere imbere mudufashe kurwanya urugamba nitwafatanye tuzarutsinda murakoze
reka unaho tuhe ijambo abashyirantahe twatumiye turi kumwe na Godé Chiriaguma na Professeur Emmanuel Sekiwa reka rero tutarinze kubatesha akanya duhe ijambo umushyirantahe Godé Chiriaguma umunyekongo ava mu ntara yo mu buseruko bwa Congo akaba ari ngaha rero muri gisagara cya Phoenix muri leta ya Arizona umushyirantahe Godé Chiriaguma nashaka ko namwe mutubwire ukuntu mwakiriye ingingo ya Perezida Félix Tshisekedi yo kubika abatetsi ba gisirikare mu iyo ntara mu mugambi wo kuraba ukuntu umutekano ugaruka mu iyo ntara iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute cyane cyane mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu
hariya biriya byoko kohereza abasirikare hariya muri est ya Congo cyane cyane muri province ya Kivu gushaka amahoro ari hariya twabyakiriye neza ariko ku bwanjye ku giti cyanjye nkaba narinjize indi nzira yagombye kunyuramo mbese bitakoresha imbunda cyangwa gukoresha amafaranga menshi y'igihugu cyangwa mbese yenda bakoresha imbunda akagira nk'abantu bapfa byaba mu gisirikare byaba mu baturage ibyo nibyo njye nari ndimo gutekereza ko byakorwa ndetse nigeze no kwandika urwandiko lettre circulaire yohereza perezida de la republique nyuma yaho nza kuza kukohereza na voicemail kugira ngo bimugereho hakiri kare mbere y'uko yohereza bariya abasirikare hariya hakurya ariko byaje kugaragara ko asa naho atabibonye noneho nza kuza kumva ko yohereje abasirikare hariya hakurya
ni ukuvuga ko iyo mushingantego de kiriya guma ni ukuvuga ko iyo ngingo mwebwe utayishimye kurundika abasirikare mujya nta
ntabwo nayishimye cyane kuko nari mfite indi porogaramu yari gufasha kiriya gihugu cyane kurekuruca biriya byo kujyana n'abasirikare n'ingufu
iyo nzira ni iyihe
oya ntabwo nshobora kuyivuga kuri radiyo kuko no mu nzandiko nanze kuyivuga kuko ndamutse nkivuze bariya barimo kutugirira nabi bahita bafata umugambi wo kuyinyura inyuma ugeje ntacyo byaba bimaze
abo muvuga ko babagirira nabi ni bande
ibyo ni ibanga nashaka kugira ngo mbibwire umukuru w'igihugu gusa cyangwa mbese umuntu yohereje aba ari we mvugana nawe noho kugira ngo mbivuge aho ariho hose noneho bariya barimo gukora ibyo barimo gukora ntibagire icyo bamara
muravuze mu kanya abantu mvuga ko bagirira n'aba banyekongo abo bantu ni bande
bariya barimo kuzanarwa kutera hariya hirya urebye neza bari mu baturage mo hagati ntabwo kenshi ntabwo ari abasirikare bambaye iniforume ku buryo wabamenya noti nk'abariya bakora za kidinapingi cyangwa bagakora za diyoro bagasaba amafaranga kuri telefone ngo mwohereze aya mafaranga aya n'aya n'aya ngo umuntu wanyu muramusanga aha n'aha n'aha ntabwo ari abantu baba bambaye za iniforume ubwo rero kugira ngo ube wabavana muri populasiyo y'aho ngaho kuko wakoresha indi sitarategi yo kugira ngo noneho abaturage baze kuza kukwereka kanaka niwe ukora gutya kanaka niwe ukora gutya kanaka niwe ukora gutya ariko mbese bavanze na populasiyo ku buryo kuvuga ko wakohereza isasu iryo sasu ntabwo ryamenya ngo kanaka niwe mubi cyangwa uriya ntabwo ari muri
Mwushia na he Emmanuel Sekiwa na mwe mungu kamwe janhara Mwuseko kwa mwra hizu chane gwose Na gira mwutu jiru kuhu mwa chini ngingo ya Prezida Felix Tshisekedi ukurungika Aba tiki tiwa gisiri kare mwe janhara
Wakole chane mwana Frederik kukumpi jambo Mbele utangile kanda mwuse Wa nyati huku Wa nyamuna kana Wa nyamuchuru Wa tukumwa wazi kuri atio ya ijwi rya Amerika mu Kirundi kuko nagiriye imigambi ya Perezida gutuma abasirikare muri Nord Kivu na Ituri nabyakiriye n'umunezero cyane nabyakiriye n'ibyishimo cyane kuko ni minsi imyaka 20 yose abantu bahangayika bagerageza kwishyira hamwe ngo barebe uko bakemura ibyo bihuti ibyo bibazo byananiranye Perezida atweretse ko umutima gwe kuba aho dutuye umutima gwe kuba iwacu ibintu abaturage batuyemo nibiteye agahinda cyane kwicwa kwibwa gusahura umutungo bw'igihugu ni ibibazo byatunaniye mu myaka 20 ishize noneho kugira ngo perezida agere ku gihe cyo gutuma abasirikare baje kutugenga ni icyerekezo kuko umutima wacu ashaka kugira ngo amahoro tugaruke iwacu kandi na badutegerezaga igihe gishize muri myaka 20 ishize bamenye ko bananiwe barananiwe bazaniwe kuzana amahoro bananiwe guha rubanda uburyo ngo bahinge beze batere imbere njyewe nabyakiriye n'umunezero cyane kandi nkaba nshimira perezida ngo yihangane ahubwo ntigishoboka kwa yavu zungu la sigele misi mirongu tatu ama heri miaka mirongu tatu kuko kila kara karere karna niranye kubera kenji kuna nikuwa kushira mahoro mugihugu naba tutegeka gani kuvuga imvangura moko muri Kongo na nibikuye hanze rero tukavuga abagenzi duhana imipaka multinational za gusahura iwacu byose ihangane aba basirikare badufashe kuko bo imvangura moko
ariko hari abavuga ko nkuko Godé yavuze inyishu ya gisirikare atari yo nyishu ikwiye kuko harimo mu bafitanye amatake harimo abasivile cyane cyane yandi makuru avuga nuko hari inteko zimaze imyaka n'imyaka muri ntara ariko zitashoboye kugira icyo zishyitse ko aho navuga inteko mpuzamakungu murase kizera ko abategetsi ba gisirikare bo barumvikana na leta bazokemura icyo kibazo ubutagisubira inyuma
kako ikibazo cyo kirahamba ni cyiza kandi abasirikare n'abasirikare kandi barasumbanwa urebye abo bagiyeho bati wacu bamaze kuba nk'abashefu kutibye bamaze imyaka 20 bibere muri business ya coltan n'ikindi event byose ntacyo nta kamaro ntabari bwe mu bikorwa kurongoza n'amahoro bibera abacuruzi bibera ababyeyi bibagirwa icyabajyanye kandi rero president muri sati yakoresheje yavuze ngo ntazatuma gabukire muri cyo kirere azatuma abasirikare baguye Kinshasa baguye ubugari bafite ibirere byo muri Congo bataza gusangira ibibi natwe kandi nakongera kuko abasirikare bayo bafite Kinshasa bazi igitumye perezida afata iyo mico kwa watumiye yabivugiye mu mahanga yabivugiye ku maradiyo muri Congo yabivugiye hose bazi kibajyanyeyo nibajyayo bakifata nk'abari bariyo mbere bizatera agahinda cyane noneho perezida azashaka ubundi buryo bwo kurangwa agarura amahoro iwacu
mushya ntahe Godé nshiri haguma ku bwanyu abanyagihugu badakiri gutendazi ko muvugana kare rwose n'abanyagihugu muri iyo ntara mwagize no kwitoza kuba mudepute ni ahantu mumenyereye cyane rwose ku bwanyu amakuru abashikira avuye iki ku byerekeye iyo ngingo cyane cyane ku ruhande rw'abanyagihugu
oya ku byerekeye abaturage bo nta kibazo buri muntu wese iyo afite ikibazo solution iza mbere niyo afata hariya nabo barishimye baravuga ko abasirikare baje noneho bari abantu benda bazagira ubwoba ntabwo bazongera gukora bibi bakora mbese ni nka wa mugani bavuga mu gifaransa ko quand on n'a pas ce qu'on préfère on aime ce qu'on a donc bo icyo bakatekereza ni ukugira ngo babone amahoro gusa biriya byo kubasidinapa kubaviola mbese gutuma baba mukangaratete buri munsi umwana nibagiye ku ishuri ntabwo bazi nabazagaruka umugore nibagiye gushaka uturyo ahantu bakamenyane batazagaruka umugabo nibagiye guhinga cyangwa agiye kugira ate bakaba bazi ko atazagaruka ibyo byinshi biveho ariko comme on dit aussi en français pour tous ces mêmes aromes biriya bya gisirikare reka tubisengere genda byazana amahoro nyayo yewe impungenge mfite gusa ni ukugira ngo bariya abaturage bahariya hakurya bamaze kuva muri 1996 kugeza na n'ubu bashyize ikibazo cy'abasirikare imbunda zirasa ibiki bya viol babakidinapa babambura utwabo kuva muri icyo gihe kugeza na n'ubu ntabwo bicaye neza iyo babonye rero abantu bafite imbunda bagiye kongera kurasa urumva bya traumatisme nawe urabyumva nyine mu gihe cy'intambara icyo gihe ibyo gihe rero yewe umugambi nari mfite porogaramu nari mfite niyo kuvana n'ibyo ngibyo mbese nk'uko ngunda yavuye hariya ijomba nta masasu yarashwe hariya nta biki yavuye hariya aragenda n'abantu be nta n'umwe wapfuye no muri popirasiyo ijomba hari irukiro nta n'umwe wapfuye porogaramu rero ziyo ngiyo niyo nari mfite ku buryo babikora bariya bakora za kidinapingi bagafatwa muri iyo nzira naba muri iyo strategie pacifique ndetse na bariya bavuga ngo ni abasirikare b'abarembere baturuka mu Bugande ngo nibari ba ASDR bari abakina ku bizi nabo icyo gihe bakabonerwamo solution aho ngaho ku
uburyo batakomeza gukinakina ku buzima bw'abantu.
Emmanuel Sekiwa, Professor Emmanuel Sekiwa, Godechiri yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko kenshi mu batera umutekano muke, kenshi mu ba mu ndyane mu bwicanyi buhari, kenshi na kenshi usanga bukorwa n'abasivile, naho hariho imirwi itandukanye nayo nyine ikora ubwo bwicanyi, ariko hari ikindi kibazo Godech haguma avuze cerekeye abantu bari mu banyagihugu bo bateza umutekano muke, abasirikare ku bwanyu bazashobora gukemura ibyo bibazo eka by'ubwicanyi buhagaze ku moko buri hagati y'abanyagihugu.
Wakoze cyane Bwana Frederic, nkeka ko ibyo perezida ari gukora ni ugushakashaka inzira z'ingorororamubiri wacu, kandi Ntuzwe yavuze ngo atumire abasirikare ni mu buryo bwo kugera nyine kuri icyo kibazo cy'amahoro dushaka. Ese abaturage babyakiriye gute? Turikwagura iwe njyewe na Ngwagode ntakuraga ku gihugu kwabaza ngo mbisi mwabyakiriye mute? Babyakiriye na Wakomeza kuko barananishwe imyaka 20 n'ingahe, intambara, ubwicanyi, ubuswibyi, ubusahuranyi byabahaye imitego myinshi ku mashaga. Iki gisirikare cyo perezida atumye muri iwacu muri Nord Kivu na Ituri tugifashishe, ahubwo reka njyewe mfata akanya nsabe abaturage bafashe icyo gisirikare bamenye aho izo nyeshyamba ziba, bamenye aho abo bagira nabi baba, kuko nibatazafasha igisirikare ntacyo bizashobora. Nta buryo umuntu watuye muri navuga muri provensi ya Congo Central utavuga ururimi utazi aho imyoba yose y'imbeba n'inzoka ziba azajya kuvanamo bagesha. Ikibazo ibyo nkeka byo icyo gisirikare kizakora ni ugusangisha n'abantu bakumvikana, noneho abaturage akaba aribo bafasha kugira ngo barebe aho bafata izo nyeshyamba zibawishamawe.
Egome Emmanuel Sekiwa, ikibazo cy'imirwi itwaje ibirwanisho cyangwa imirwi y'abarwanyi bavuga ko iva mu bihugu bibanyi cyo cyo mukivuga ko iki uruhara rw'iyo mirwi mu guhungabanya umutekano mu buseko bwa Congo n'uruhe abategetsi b'abasirikare bashasha bazashobora gutuza iyo mirwi?
Ubushobozi bw'abasirikare buzava ku mifashanyo bazavana ku baturage. Abasirikare boza ari 1,000 bakaza ari n'amasasu n'imbunda, kandi izo mbunda ntizagira akamaro igihe badafite maneko ibereka aho abagira nabi bashya. Kugira ngo iki gisirikare kizagere aho kigeze kituzanira amahoro, bisaba kugira ngo rubanda abaturage bemere gukorana nabo, bemere kubyiza ukuri aho abo bagira nabi bajya bihisha, abo bajya bakorera kubera ngo ikigisirikare kizabafateho neza kibavane mu gihugu. Ariko rero uko tubivuga ahangaha ndi kwibaza niba koko bazabishobora, kubera ko kariya karere k'iwacu gafite ibibazo bihambaye gusumba ibyo kureba ababicanyi ba buri gihe. Ikibazo mfite n'ikingiki ni ukureba ko aba basirikare baje gushyira amahoro iwacu bashobora kuba bitegura kurwanya intambara ivuye no muri biriya bihugu dufite n'umupaka, kuko aba izi nyeshyamba zose tuzi ko zihabwa imbunda n'amasasu bivuye ku abasahuzi b'umutungo bwo muri Congo banyura muri ibyo bihugu byo duhanye imipaka. Dufite imipaka 9 muri Congo. Ikibazo gikomeye ni ukureba ko ari iwacu gusa aho ibibazo biri. Ibibazo biri hose basigaye iwacu birahambaye cyane.
Egome Musiyantahe Gode Chiri haguma namwe mu gihe cyo muvuze ku makuru avuga ko hari imirwi itwaje ibirwanisho iva mu bihugu by'amahanga ifite uruhara runini cyane rwose mu guhungabanya umutekano muri iyo ntara. Bo batetse ba gisirikare bazashobora gukemura ivyo bibazo vy'imirwi itwaje ibirwanisho yoba nk'uko bivugwa iva mu bihugu bibanyi?
Yego, hariya effectivement ikibazo gihari kuko nabivuze ko muri 1900
Afdel yeretse abasirikare bo hanze n'abandi bandi bamabande bandi inzira zo kuba mbese bazamya Congo uko bashaka. Intambara yararangiye byabindi bavuga mu Gifaransa que faire la guerre c'est très facile que contrôler la période de l'après-guerre. Période après-guerre rero intambara irangiye kugira ngo bagire uko bayikontrola. Imbunda zasigaye mu nzira bazivanemo bakorera zishaje ku buryo hatangira usigarana n'imbunda. Noneho biza kuzamba kuko buri munsi abageraga icyicaza cyangwa bagere kisangane cyangwa bagerayo bakagaruka bageraga kuri Goma bageraho ngaho bakongera bakafata abandi bana bakabigisha mbese abana bato bakabigisha ibya gisirikare. Kabuna bira ntavuze bya Nkunda ageze kuri hariya ijombi Rucuro ni abana yigishaga imbunda abana bato cyane batageze no ku myaka cumi. None kabo ngabo bazi gukoresha imbunda haramutse hari k'ahantu babonye imbunda hariya hirya urumva bakora iki? Bafite inzara batarya neza batagira batekagenda bite? Na niyo mpamvu navuze ko ngewe umuti mfite ni nk'uwo nguwo wavanye Nkunda hariya ijomba. Nta n'isasu ryavuze, nta muntu wapfuye mu baturage, nta muntu wapfuye muri abo barebere. Na hariya naho byari kugenda gutyo kuko imitwe ifite imbunda koko uko Emmanuel yabivuze hariya muri noru Kivu ni nyinshi cyane. Bamwe b'ababandi bandi bajya gufata imbunda ntabwo tumenya aho bazivana. Ugasanga nk'umuntu w'umuntu uza muri village iyi n'iyi n'iyi agiye gufata mwene wabo amujyanye mu ishyamba agahamagara ngo nimutanzane n'amafaranga ya n'aya n'aya mukamuhashyiraho n'aha ngo apfa. Ubwo bajya kuyashyira hariya uwo muntu yavamo akababwira ngo ni kanaka wajyanye mu ishyamba kandi wari ukanaka bamuzana aho ngaho yitegereza nyine aho ngaho hano. Ubwo urumva rero kubera ko abatambaye uniforme abambese atafite imbunda aho ngaho yigaragaza mu baturage ntabwo umusirikare yagenda ngo amufate ngo wowe uri umubandi kandi ntabwo unafite.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanye kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke kuri mwebwe Professor Emmanuel Sekiyoba mutubwire cyane cyane ku kibazo kivugwa ko ikintu kimwe mu bintu bikomeye bituma haba ingwano itavana ko eka umutekano muke mu buseruko bwa Congo ari uko iyo ntara yuzuyemo ubutunzi bwinshi mu butaka eka ubutare. Ayo makuru yavuga ko iki ibyo bintu byo barije
wakoze cyane bora tutagira iki ibyo bintu by'ukuri ubu ngubu ugiye muri karakare kiwacu usangamo ibyo bita ba multinational bikoresha abana batoya gucukura umutungo wa Congo cyane cyane gusahura noneho kugira ngo bagire ko babikora ntawuza kubahandamiza bafite milise. Izi milise ni byo bita abareberi inyeshyamba zose zituye mu Congo. Iyo ufite mitinasiyonali igihumbi hari milise igihumbi muri Congo. Ibyo byose rero bigafashanywa n'iki? Nuko umutungo wacu ujya guca imipaka ukajya ku bagenzi duhanye imipaka gutariha taxe gutariha iki muri Congo ahubwo bakadukenesha gusumba abo bantu bacunga iyo aho bacukura za mine aho bacukura umutungo ni ibibazo cyane. Kandi rero urebye abaguye hanze bazi ko iwacu na ka kabazo ko kuvangura moko bigatuma abo hanze bapfona aho kunyurira ngo baze batugabanye. Noneho umuntu na muntu ufite acukura ibyo umutungo wa Congo akagira agasirikare ke ko nibaniyokicite igisirikare n'amabandi n'inyeshyamba bagira ngo bazacunge icyo gihande aho bacukura iyo mineri yose.
Egome namwe gode kiri haguma ku icyo kibazo kivuga ko bimwe mu bintu bituma umutekano muke urangwa muri iyo ntara ari uko iyo ntara ifise ubutunzi bw'umurengera munsi y'isi mu kuzimu ubutare reka n'ibindi bintu by'ingirakamaro biri mu butaka bw'icyo gihugu. Ibyo mwebwe mubivuga ko iki? Reka ibyo biba ari byo bituma haba umutekano muke mu gihe kirekire muri icyo gihugu.
Oya buriya byiza ko twavuga kubisubiramo ikibazo kiri hari ya cyane cyane ni ubutegetsi imbaraga z'ubutegetsi iyo zigera hose ahantu hose mu gihugu ibyo bintu ntabwo bishobora kubaho ubutegetsi ni ngombwa bugomba kumenya kuki hari ahantu habuze umutekano ariko ahandi umutekano urahari biriya byo gucukura amabuye y'agaciro muri Congo kandi bakajya kubigurisha bakaguramo imbunda zikaze bakaza arizo baje kurasagura muri Congo biterwa n'uko nyine bazi ko nta kibazo gihari nabona se ko hari bamwe bafatwa bagafungwa ejo bundi waza kumva ngo kanaka baramufunze yari yakoze amakosa y'anaya n'aya ariko ngo bavuye urucuro ageze kuri Goma baramufungura ngo none twamubonye ahangaha nyuma y'iminsi itatu kandi yarakoze ibintu bibihari none se icyo gihe wavuga ko ari ikibazo cy'abaturage cyangwa wavuga ko ari ikibazo cya bariya bantu bari mu ishyamba bakoresha izo mbunda cyangwa ni ikibazo cy'amategeko adafite imbaraga zo gukora uko bagombye gukora kiriya gihugu twagikuriyemo kuva kera none igihe cya Mobutu twari dufite ubwenge ko tutabonye biriya abandi bamwe muri twebwe mu gihe cya Lumumba na Kasavubu bari bahari ntabwo babonye biriya none si kuki biriya birimo kuba icyo gihugu kimwe icyo gihe cyagiraga amahoro twebwe twakuze hariya tugenda nijoro mbese bya bindi bavuga ngo 24/24 umwana ukamwohereza ku birometero 22 ngahe ngo jya kugura ibi n'ibi n'ibi akabizana ntugire impungenge ko hari ikibazo kizamba ariko ubu ngubu umwana ava mu nzu reba agiye nko kwihagarika hanze hamaze kuba nimugoroba reba agarutse mu nzu ubwo ni imana iba yahagaze ariko yagiye hanze ubwo agenda agiye none se urumva byagenda bite abategetsi nibo bagomba gushaka amahoro y'igihugu ntabwo ari abaturage cyangwa bariya abantu bacukura cyangwa bagira bati baza gucukura si ubwo butaka mu gihugu cyane baza gucukurwa ubwo butaka ntabwo bucungwa ntabwo ufite protection none ko bavuga ngo ubutegetsi buhari bugomba gucunga integrite territoriale kandi bigacunga la population et les biens none ibyo bintu birakorwa cyangwa ntabwo bikorwa
reka tugaruke no kumusiga nahe Emmanuel Sekiova nawe nyine agire icyo atubwiye cyane cyane ku byerekeye umutekano muri iyo ntara yo mu buseko bwa Congo hariho abantu benshi bavuga ko iyo ngingo yo kumika abasirikare muri iyo ntara yari ingingo itumvikana cyane kuko hariho n'izindi ntara zo muri Congo nazo nyine zirangwamo umutekano muke aho hakaba ari nka za Kasai hakaba ari nka za Katanga reka na Lubumbashi hari abantu bashobora kwibaza ko niba iyo ngingo izofatwa no ku zindi ntara zose zoba zirimo umutekano muke naho umutekano muke wutangana ukuntu byifashe mu buseko bwa Congo aho muhavuga ko
wakoze cyane Bwana Frederic mbere yo kugira ngo usubize kacibire kode kuko yavuze akantu kamwe kareba ubutegetsi ni ikibazo mu Congo urabona mu myaka 20 ishize abura ubutegetsi buvuyeho bwadusigiye ibyaha naho ku bibazo biri muri Congo hose iwacu hasa nabi gusumba ahandi ntabwo ari ngo ahandi ho perezida katumye abo basirikare ngo bashyikeho guverinere ngo hari amahoro ariko aho amahoro gatari tuhasa n'iwacu iwacu birasandije cyane kandi tukaba dufite ibitekerezo kuko izi nyeshyamba zifashwa nangwa zikagira ibitekerezo ni n'abantu duhanye umupaka bagira umutima mubi ugiye muri Katanga ntabwo uzumva ngo abo duhanye umupaka nabo na Katanga Zambia nangwa Angola ngo bafite umutekano mubi mu byerekeye Congo kandi ukareba ko perezida Nkurunziza amahoro muri Katanga yatumyeho abakomando 180,000 kuva n'icyo gihe batumyeyo ubu ngubu ababiyita bakata Katanga ntawumva afungura akanwa baracecetse urebye neza ni uruvange kubera itari uruvange ukareba bavuga ADF na iriya Museveni umupaka na Uganda ukazi wacu izi nyeshyamba zikuduhangayisha buri gihe umupaka n'u Rwanda kandi ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bikaba bizwi mu myaka ishize ko byagiye bishyira akaboko n'akaguru muri Congo bashaka gusahura bashaka gufata igihugu numvise ko ngo hariho na za akoro za Ribera zabahaye kilometri 300 muri Congo ubu ngubu perezida ari gukora ni ukurangagara igihugu iwacu cyane cyane kuko iyo akoro ya Ribera numvishije iyo akoro ija kuri Uganda Rwanda n'u Burundi ngo bafate ibirometre 300 muri Congo bagize Congo igihugu cyabo noneho ubu ngubu ko bari kujya ngo bavemo bari gushaka gukoresha abasore b'iwacu mu ntambara yo tagiye kuvuga bafashijwe nazoziza gufata umutungo kugira ngo bahangayishe rubanda batume Tshisekedi programme ye itatera imbere
ariko Professor Emmanuel Sekiwa ivyo ni ibirego bitaremezwa ibirego bitagiraho byanditse
ntabwo ndi kurega umuntu ibyo mvuga ni facts
ego me reka nago de kiri haguma na wenyine agira ati icavuze kuba afite amakenga bavuga ko abatetsi ba gisirikare mu buseruko bwa Congo bashaka kugira ibibazo kuko n'ahandi mu zindi ntara habaza Kasai reka na Katanga Lubumbashi naho nyine kuba hari umutekano muke bakaba bibaza niba abasirikare bazokwiragizwa muri izo ntara zose mwebwe kuri icyo kibazo mu kibuga kwiki
byaba ibya gisivire byose biterwa na organisation politique ituruka i Kinshasa none se ko ndimo kuvuga ko kenshi usanga ari ikibazo cy'aba autorite ejo bundi uriya guverineur Paruku wari uri hariya kuri Goma ubu ngubu yahaguye yarahaguye hajya undi muntu bakoresha amatora abantu bavaga imasisi bagiye gushaka aho guhinga muri Ituri banyuze Butembo na Beni ariko bageri Butembo na Beni kubera bya bindi by'amoko bakabatemagura abandi bakabatwika aho kugira ngo ashake umuti uhagarariye abo bantu bari kunyura aho ngaho bakishwa na bariya barimo kwica kugira ngo umuti ube hagati yandise urwandiko ngo bariya abantu barimo kunyura hariya bajya Ituri ngo nta burenganzira bafite bwa sirikirasiyo ya hariya na n'urwo rwandiko kugeza na n'ubu ruracyakora akazi ntabwo bigeze bavuga ko mbese ko guverinoma yavuyeho na ruriya rwandiko rwe ruvuyeho kandi hari abadepite bari hariya ntacyo bavuze n'ikintu cyose abategetsi barahari ntacyo bavuga noneho bariya bo bo muri ziranja za Butembo na Beni na Rubero babona umuntu usa n'uwo nguwo muri abo ngabo banyuraga aho ngaho bagiye gushaka aho bahinga muri Ituri mbese nk'abahutu babona abantu basa n'abo ngabo bakakumerera nabi kuko bafite urwandiko rwa guverineri rubatwishyira ibyo nibyo navuze ko na bariya basirikare bari hariya nabone ba organisation structurelle politique ya hariya hakurya itakoze neza ku buryo bagira icyo bakora nabo ntacyo bazakora none se izo mbunane bazuzuye mu ishyamba hariya n'abaturage nabo uko bashatse nabo bakaba bashobora kwica bakurikije biriya by'amoko ubwo se bizagenda bite urebye kenshi ibibazo biri hariya hirya ni ubutegetsi ni otorite donko ubutegetsi ntabwo bugera aho bugomba kugera hari hamwe hari ubutegetsi ahandi nta butegetsi buhari
nk'abanyagihugu b'incabwenge muba mu mahanga muri diaspora mu gusozerana nashaka ndabaze Professor Emmanuel Sekiwa kajambo canke ika inama mwugira nk'abo bategetsi ba gisirikare barungitswe mu ntara y'Ituri na Kivu ni nk'iyihe kugira ngo igikorwa amabanga bashinzwe na perezida bayashikeko
wakoze cyane bwana Frederic nkeka ko inama nugira abo bategetsi batuze ni ubungubu ni ukwihangana bakaisha iruhande rw'imiryango kugira ngo imiryango ayo ibafasha ngo bakore akazi ko perezida bahaye kuko nibadakorana na rubanda nibadakorana n'abaturage ntacyo bazageraho ahubwo si ibyo ku byogo ndavuze urebye neza imyaka 20 yose 26 kariya karere gafite ibibazo muri 26 hari ubwoko bumwe bwari bufashe ubutware muri provensi ya Nord-Kivu ubwo bwoko bwananiwe nkeka ko perezida mu yindi etapi izaza azareba ko ibibazo dufite muri Congo by'abanguramoko bizanwa n'abantu muri Nord ya Kivu ko ufata akakanya ngo tubiganireho neza n'iki gisirikare kize kuteka abandi bo twaturanye nabo bo twarabanaga nabo ubanige cyo batenga ufata ubutegetsi bwa Yira province ni bibazo kuri buri muntu wese uvuga uri mu terugwa
ibibazo
nta numwe wakivuze ubungubu nshaka ko aba ba guverneur bagiyeho bicare barebe neza baje baje kureba ku nyeshyamba gusa baje kureba ku masasu gusa barebe imibereho ya Rwanda ubuhinzi ubworozi akazi ibibazo byose barebe ukuntu kw'abantu bagabana umutungo muri Kongo hate kugira umwe ujorari rundi kugira ngo umuryango ugabane ukomeze kuturyamaho ukomeze kudushakira ibibazo icyo kintu tukizana amahoro iwacu dusaba abaguverneur bihangane bareba umwami barebe rubanda rugufi baganire nabo bumvirize bamenye aho ibibazo biri baje kure gusumba gukoresha amasasi bakoresha ubwenge kuko urebye muri guverinoma paradise nord kibuza yariho imaze gushyira abadepite babandani bari barabangahe abaminisitiri babandani bari barabangahe abaminisitiri bahutu batutsi n'abanyanga n'abahunde n'abantu bose batuye aho ngaho ese bagaburaga bagabanaga umutungo umurimo w'igihugu ibyo bintu by'ubukene ibyo bintu byo kutagaburana umutungo neza bizanaga buri gihe ibibazo bari bariho batugendaga muri myaka makumyabiri barananiwe abasodani bavaho barebe agani moko uko ukora kugira ngo ategeke ako karere kandi muzareba ko ibintu bizahinduka
egome musiye ntabwo de kiri haguma namwe mutubwire nyina umunyagihugu yavukiye muri iyo ntara akamo canke inama mwogira abategetsi ba gisirikare bashasha barungitswe mu ntara y'Ituri na Kivu ni nkiyi
inama nagira bari abasirikare bashasha bageze hariya ni uko bakoresha ubwenge bwabo bakakoresha amayere bize mu gisirikare mbese bo usanga hariya hakurya bavuga muri ngara buri musirikare wese ko ngo makirana ngambona mboka ni ukuvuga ngo amaraso ye ni ukubera igihugu niba rero amaraso yabo ari ukubera igihugu bayakoreshe koko kandi igihugu ntabwo wagita igihugu kitagira abantu ni ukuvuga ko niba bavuze ngo amaraso yabo ni igihugu ni ukuvuga ko amaraso yabo ni ukurwanira amahoro ya population kurwanira amahoro y'abantu none ikibazo gihari biriya bintu byo kugira ngo kanaka yakoze ikosa kandi koko bakasanga ari ikosa yakoze noneho niba bamuvanye ubusanza bakamujyana irushuro bakamugeza igoma yamara kugera igoma abantu bamugejejeyo ejo mu gitondo ubwo bagahurira na wa muntu kandi mu kabari none se uwo muntu bajyanye iyo ngiye yarabakoreye nabi abo bantu bamujyanyeyo koko uwo muntu urumva azabafata ate ni ukuvuga ko niba bagiye gukoresha amategeko hariya ufite ikosa ahanirwe iryo kosa rye kandi arihanirwe bigaragara naho niba bakoze ibira rya impunite ntibahane banyire amakosa ubwo nyine bazaba barimo gukuza insekirite hariya hakurya
mushenahe gode kiri haguma ndagushimiye cyane rwose ku kanya watuye ngo mbwane ni radiyo Ijwi ry'Amerika ku bibazo nkoramutima biri mu ntara yo mu buseruko bwa Congo igihugu cyanyu eka intara muvukamo mwakoze cyane rwose
namwe murakoze kabisha kuba muduhaye akanya kugira ngo tube twavuga ibiri ku mutima wacu noneho no guhumuriza bariya baturage bacu hariya hakurya bahumure bakomeze bapfukame inzira zose zishobora kuzana amahoro noneho bariya nabo ibyo bize babikoresha hariya kuri buriya butaka amahoro agaruka
ndabasubiye namwe Professor Emmanuel Sekiwa ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radiyo Ijwi ry'Amerika ku bibazo byo mu ntara y'umuseruko bwa Congo intara muvukamo mwakoze
wakoze cyane bwana Frederic kuduha akanya ngo tuganire ku bibazo birebi wacu reka turangirize aha ngaha mbwira abagenzi inshuti n'abavandimwe bo batwumva ngo bihangane bafashe ubutware bushya kugira ngo bugire uko bwazana amahoro iwacu kuko nibadakorana nabo ntagira amahoro gazaba iwacu reka noneho ndekera aha ngaha ndamutsa abanyabucuru bose abanyabwito abanyabunagana rugari gusanza banyumva imana bafashe bakorane nabo bagabo baje kudu kufasha kwa mahoro agati wacho imani kufashe wakoze chani
wakoze nawe mwakoze mwese tura wa shimila mwishuti mwese mwakulikia nyeki ganiro chachumulisa angachumusi mugire na mahoro mungoro wa mwiza mwese.